leggel lacciri yo lekki cawrowi nyameteki du jogabe annudiraki lekki ngurdam sabe nafa mudum bangal sawrude handen himbe nayebe an kursiniki sanne kanye himbe be nyaw jabbete woni e mubben tension e nyawuji goddi docteur Birema Sissogo o docteur andino kabaru ngure holiti en nafa ki lekki
o lekki golirtaki fa hande sabe nafa ko o jogani bangal challa morenga singaji mu ana hewi nga ko mi kaja hande ko woni morenga olifera lekki jaki and batiti min jari fu lekki ki ana jogi nafa mawdo bangal challa so lati ke dadi mako bibbe lekki ji kufi fa yottade ha ko mako bi fu ana jogi darne mawde bangal challa
ki lekki jogi ki vitamine sanne ki vitamine ngaji noddirti di calcium potassium e protein ngaji kewi e mudun nafa mawdo wodi e mudun yogabe koliti wide nawtaraade ki lekki wadi fa keba challal
min kami de welti wakati fu no nyarmi morenga jon suru andu tayki ke sabi wattu fuso warti yude dawol mako nyokka mo bol morenga e hunde nafore nyande mako waddata neddo kutteji fay hunde honon ledde pharmacy ngaji min tayki ke nafa mako mawdo no puddumi nyande mon mi de hokka lekki ki fay sugabe ambe e daade jon suudo o mo moddani diabetes san
le mudum do wotor en kuliti wide nyawbe yogabe mbaba nawtorade ki hono ko be nodirta hypoglycemie woni mu ben docteur Birema Sissogo o andindo kabaru ngure
yimbe be sikoro fande yiyamu hana nyande morenga sabi o mo wawi latade sababu waddude mabbe gilul yimbe be sikoro hewe yiyamu ana wawi nyande morenga sabi o mo wawi latade sababu buytude sikoro ngole yiyam mabbe mo wagindina redu neddo o safare yimbe be redu mu yorta wakati fu nyande morenga wakati fu ana wawi latade sababu wagindinde redu yimbe mo wawi waddude e mu en redu dogoru
olitinde wiide lebi leggel lacciri won e ledde temedere e nogay e gollirde noddirtende centre mondial de recherche sur les légumes yewi holitinde wiide remude dum ana yafi kany e waylitinde dum